muqbaahiyaha janaalka wararka halkataay bal akhbaariyaha ayaa baahiyay xalqada 22aad ee silsiladda taxanaha ah ee qaybinta zakada xoolaha nool ee sanadkan 1446 hijriyada taas oo si isku mid ah loo qaybiyay wilayadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalqadan ayaa lagu soo gudbinayaa zaka qaybin laga sameeyay degmada Buulafurla ee xarunta wilayadda islaamiga ah ee Bay ee koonfurta Soomaaliya filmka waxaad ku arkaysaa meel ka baxsan magaalada oo geed gaab ah laga qaybinayo geel iyo ariyadu farbadan iyadoo aan meesha ka marnayn dadkii la siinayay zakada oo isugu jiray masaakiin iyo fuqaro haddaba waa kuwan dadkii nasiibka u helay zakada oo la hadlay kanaalka wararka halkataay bal akhbaariya waxayna mahad ballaaran u celiyeen Allaah ka sokow xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo siisay zakada
Ibrahim al-Duwo mujaahidiin maana shan leef geel ay yaa isiis mujaahidiin ilaahay markad koro kiyaal gaalada ilaahay dibi buur geelad ukun door ka dhaat Allaah kiyaal ilaahas u tuugaa Ali Hassan Xareed Sangar dan ishan la fere mujahideen isis khair al hasi walla wala shay la hin wala kasiyo gaal wal hajji muslimin koral la kiyana
Ibrahim Ali Sheikh Hassan Elira harakada al shabab gul al hasiyo wa hal wa hat isis sodan ishan naf al si ilaahi khair hasi ilaahi kor hakiyel gaalad allah kibi gaalad guba gadal u dhaah allah kiyeel
magay kero xasan xuseen may to ko ay doodada may roobe boolo fulay wadood may bay siday irin may ba fada in aan dagad zikulo ogaad hadda sadan in san neefo oo ba allah deersi koro deeran boqol deersi fada jamalan bi akhlaq al murwa
muqaalkan ayaa ku dhawfeelaya taxanaha loogu magacdaray mashruuca qaybinta zakada xoolaha ee sanadkan 1446 hijriyada oo si habsami leh loo qaybiyay wilayadka islaamiga ayna ka faa'iideysteen boqolaal dad ah zakada ayaa ka mid ah tiirarka islaamka taas oo dhulka ay ka taliso xarakada al-shabaab si habsami leh loo qaybiyo sanad waliba تشب بنا اتقادا أخيها كبتنا في ومن قلب التصافي نقضينا نبالي